Yeah, Mr. Chairman, once again, ingoma na dedicate wasi wangu society. Tukua tumekua tukifall down kila time, lakini leo naleta message of hope ili tuweze transform, at least to change from his devices. Yeah, sikiza. Nashindwa kwani hamnielewi mimi, nashindwa kwani hamnisikizi mimi, nashindwa kwani mtanielewa siku gani vile society ina fall down. Yeah, nashindwa kwani hamnielewi mimi, nashindwa kwani hamnisikizi mimi, nashindwa kwani mtanielewa siku gani vile society ina fall down. Yani tuna furahi atujuta jito uhari one line moyo mse mie na cry in fact in fact na leta na hand impact society pata kusikia na hii act watu ku lose hope na ku join my cut kudharau my parents elders kuwa insult drugs na alcohol imekita tena sana my youth to use misuse sado sembo sana sex imekuwa hobby kwa wengi club si sacred gen na my youth we shall go a portion na pregnancy imekuwa kama fantasy ecstasy I'm on in the MRC nashindwa kwani hamnielewi mimi nashindwa kwani hamnisikizi mimi nashindwa kwani mtanielewa siku gani vile society ina fall down. Yeah, nashindwa kwani hamnielewi mimi nashindwa kwani hamnisikizi mimi nashindwa kwani mtanielewa siku gani vile society ina fall down. Yani watu tukiana kutendiana mabaya wana haya Yesu aliokufia msalaba hapana tunamrudisha Yesu for cross tukitenda hizi sins our souls in a loss. It's not that we don't know what we do but we lack to ignore what we have to do. Homosexuality, lesbianity na kilu wengi kwa life wengi wanna fall apart I wanna dignity. It's a high time man to understand and really figure out where you should stand. In God's side, devil side, light or darkness, where do you lie? God's side or devil side? Kosa yet to learn, forgive us all. Kweli ni insanity, satanity. My time kutu take, to make fake na kutu break. Lakini leo nimekam kuku tell story I have and see hell, hakuna kugo back. No more dark, you are now on God's track. Please follow his ways in all your days and never go astray. Cause life is there for you, my society.